iqembu le-IFP lidlulisa ukukhulu ukudabuka osukwini lanamhlanje la sizophelezela khona umfowethu ukhansela uMayeza Mthembu obeyikhansela emhlabi yalingana nasemkhandweni wasemkhanyakude esaziyo ukuthi wavelelwa ingozi esebenza ekhaya. Sonke namhlanje simise izindlela zethu ukuba sizoduduza umndeni, sunxuse ukuba lesi simo obhekene naso usembukele, sinxuse loNkulunkulu ukuba abenze babe nokuthobeka ezinhlizweni zabo ngenxa yokuthi sonke njengeyidalwa ikaNkulunkulu imihla yethu ibaliwe ngaphansi komthunzi welanga. Kusijabulisa kakhulu ukubona abantu besizwe senkosi yakwaMbila nomphakathi wonke wasemhlabi yalingana yibandla laseKhongo amalungu eqembu le-IFP bonke bephume ngomningi babo ukuzovalelisa umfowethu uMayeza Mthembu. Sijikelelisiso sengazuthi ngaphumula kahle, uNkulunkulu sengathi angawubheka umndeni wakhe, abantwana bakhe abakhulise, umama wekhaya amlonde abe yisiphukukazi ezofukamela labantwana, kuthi lokho uMthembu ayifuna ukuthi iy'ngane zakhe zibe yikho zigcine ziphumelele ukuba yini. Sibe nokuxoxisana namakhansela onke e-IFP ukuthi ayikho indlela esingavalelisa ngayo kumfowethu uMthembu osebe yilunga le-IFP iminyaka engamashumi amane nantathu, 43 years, njengoba wajoyina inkatha ngo-1977. Umfowethu uMthembu ulimale akha indlu yakhe ayishiya ingaphelile. Inkonzo yethu-ke yokubonga kuMvelase, sibonga kubantwana bakhe nakunkosikazi wakhe uMadlamini ngokuseboleka ithuba lokusebenza noMthembu. Okwethu ukubonga, sizonikela ukuba le ndlu siyakhe siqede, ngibuye ngizoyivula ukuze umndeni kaMthembu uthole ukuthobeka, amanxeba nokuphola enhlizweni ukuthi indlu uMthembu abefisa ukushiya ingane zakhe kuyo impela sezilitholile ithuba lokuba ihlale kuyo. Lokhu futhi sobe sikwenza ukuthi ngisho ekuphumuleni kwakhe uMthembu azi ukuthi okwakuyisifiso sami ukwakhela iy'ngane zami indlu, iqembu lami engibeqotho kulo nasebenza ngokwethembeka likwazile ukuba liqede indlu, iy'ngane zami yihleli endlini njengazo zonke iy'ngane ezinobaba abaphilayo. Iyona nkonzo yethu-ke yokubonga emndenini nokukhonza sivalelisa kuMthembu ukuthi umsebenzi angawuqedanga ubese umfo wethu ewumndeni. Sizowuqedela lo msebenzi egameni lakhe ukuze iy'ngane zakhe zibonge iqhaza ubaba wabo alibamba esaphila esebenzela iqembu le-IFP. Sibe nokushaqeka okukhulu sizwa isehlakalo esenzeke eMkhuze ukuthi ngalesi sikhathi impela sisakhuluma ngey'nsuku ezilishumi nesithupha zokulwisana nokuhlukunyezwa nokudlwengulwa kwabesifazane bese kwenzeka into efana nalena. Iqembu le-IFP liyasigxeka lesi senzo, yingakho nalapha emngcwabeni ngishilo ukuthi umfowethu uMthembu besiyazi inkolelo yakhe yokulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane ney'ngane. Sizoqhubeka nalo mkhankaso wokulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane ney'ngane, sinxusa uhulumeni ukuthi bonke abantu abenza la macala ababoshwe bengayitholi i-bail bese uma betholakala benecala bagwetshwe udilikajele ongenawo ushwele, ukuze sithumele umlayezo ocacile ukuthi bonke abangabadlwenguli nababulali abanayo indawo emphakathini yakini.